wagira inshuti n'ababagana reka bashwane gato bikwiye muri rubanda babavumire kugahera amagambo abasebya yiyongere ariko harimo imana ibika amabanga y'ingwa ikaba umuhuza n'umugenama nimugasangire ubusango mwita n'ibisambo mujye mu busasamo mwisegure musenga imana muyisezeranye yuko mutazayisiga maze musinzire neza nimukanguka mushime imana rugira wanze byose nimugasangire ubusango mwita n'ibisambo mujye mu busasamo mwisegure musenga imana muyisezeranye yuko mutazayisiga maze musinzire neza nimukanguka mushime imana rugira wanze byose Ninga bagashira wimbunda ibyo bikabusaba kararabanda sinziriye uko badafite imana igisi bihusa bikarangira bishwe n'imitima nimugasangire ubusango mwita n'ibisambo mujye mu busasamo mwisegure musenga imana Isezeranye yuko mutazayisiga maze musinzire neza nimukanguka mushime imana rugira wanze byose nimugasangire ubusango mwita n'ibisambo mujye mu busasamo mwisegure musenga imana Isezeranye yuko mutazayisiga maze musinzire neza nimukanguka mushime imana rugira wanze byose
Mushimi mana, ngira wahanze byose.